Parliament esize mbalirira eyomwaka gw'ebyensimbi okujja yabawumbi emitwalo 814 mu 390 mukamu ogerageranya n'embalirira eyomwaka gw'ebyensimbi eyali eyobuwumbi emitwalo 712 mu 373 ngene singa ku buwumbi 12 kujja omwaka ogwaggwa. Alipoota y'akakiiko ka Parliament akembalirira esomeddwa omumyuka wa ssentebe w'akakiiko ka Parliament akembalirira Remigio Achia era n'ategeeza nti wadde nga mu kusooka embalirira yaleetebwa nga yali yabumbi emitwalo 814 mu 294 naye eno gavumenti ejongedde ku buwumbi obukunukira mu 10 era nga nakaakano yabuwumbi emitwalo 814 mu 394 mukamu. Renegi yategeezezza nti embalirira eno egenda kuvujjirirwa mu ngeri ez'enjawulo ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku misolo kya URA kyakukunganya obuwumbi 393 obuweereza okuva mu bitongole bya gavumenti bwakuvaamu obuwumbi 12,777 ekitavu ky'amafuta ekya petroleum fund kyakuvaamu obuwumbi 1,442 ate ensimbi endala gavumenti zeteekateeka okwewola wano mu ggwanga obuwumbi 1,109,474 gavumenti ez'ebitundu zaakuvaamu obuwumbi 399 ng'ensimbi endala zaakwewolebwa okuva ebweru w'eggwanga.
These additional funds include, among others, 664.38 billion Uganda shillings for the completion of the ongoing road construction project. Government has also added 45 billion for rural electrification and connectivity. Furthermore, government has also added another 100 billion for the procurement of essential medicines and health supplies. Furthermore, government has given 20 billion to facilitate export promotion.